Butcherboy Music.
You already know.
Wangu bubu, unanipeleka moyo puta shushu. Wenginje mafu, unavunipandisha kileleni kwa mguu. Sio nyumba ni mahaba, minta kuganda kama ruba. Sinu mwanya muvivamba, niwe wanitosha mahabu. Moyo wangu shawini, separating boy, wish you never there. Whenever you need me, boy I guarantee to always be there. Oh my love, kuvi kuri ufisi mano. Eh, mukwano, jewe nawe dufisi sano. Oh my love, kuvi kuri ufisi mano. Eh, mukwano, jewe nawe dufisi sano.
Ufisi sano,
kubunga bunga, shake ndare bunga.
Kubunga bunga, shake ndare bunga.
Chiliwa, kazi yangu haendaga tatarira. Nimesha kuelewa, joni kupeleke kushoto kulia. Baby, izo harakati, I like that. Unavokwenda na wakati, zako varangati. Hadira unavyoza makati kati.
Kolo zako, kusabwa hengwa nalanyo. Kwa kalanyo.
Nyumba ni mahaba, minta kuganda kama ruba. Sinu mwanya muvivamba, niwe wanitosha mahabu.
Moyo wangu shawini, separating boy, wish you never there. Whenever you need me, boy I guarantee to always be there.
Oh my love, kuvyukuri ufisi mano. Eh, mukwano, jewe nawe dufisi sano. Oh my love,
Fisi sano,
kubunga bunga,